Gunju. Much around mad. So fresh, so clean. Toka mali wato, wasani wa makuchari. Wote chari wako. Pesa ndo kitu spendi kuwa mbali nacho. Na siwe limfeke na vieti vendali chako. Baniani mbaya, chini niko peku, mkongwe. Ukiniona mjini nipo kwetu. Yesu, Maria na Yosefu mini nuksi ni mzuksi. Hata nsipo sikika kama juksi. Na bigidi boost kama spark dog na books. Na pack lot na push. Niko cock mode ya kush. Machis bado tupo kiweza baki ya uvamus. Na wauwa kwa alfabetika ile track ya papus. Na cruise kwenye vichwa vyenu mnani hisi. Mtangazaji kaza sauti unapomtaja nikimbishi. Vibe zenu illusion. Time for revolution. Wacha nipeperushe bendera ipeperuke. Habari zangu usambaa fasta zaidi ya cancer. Papa, I'm not your role model. Make you channel you where you come from, bogus. Papa, I'm not your role model. Cool, Unju James, Vinu, Nuki, Dandu. Papa, I'm not your role model. Sinifuate miss a role model. Ntaku mislead. Wengi umejaribu sana kuwa this big. Usin confuse me na Wizkid ni risky. Labda Johnny Vigeti, Calligraph na Nyashinsky. Bling bling Pimp C, King Ping, Frank Lucas. Ujue ni pesa when the bank bookers, gang shooters. Cool Unju James Vinu Nuki Dandu. Bahili sichu niki bitch weka pusi kando. Na flow uleki gangsta na dominate games. Habari zangu usambaa faster zaidi ya cancer. Temper inasoma centigrade mia. Baby can't skia Africa, we be made in here. Na leta simple rap, sina complication. Nishatangaza mawaki na hii ni confirmation. Nikikuchana ujue you come from bogus. Natoka skani ya Buffalo na Phantom Soldiers. Kiwanja bila sisi hapa nogi. Tuna sizzla kalonji na machis kaka moki. Mawe kama Mwanza umalizi katalogi. Wakisikia upo kiwanja ndio waandishi wanahoji. Acha niwapatie story dogo. Madogo walijaribu kuspeed ka 44 blow. Wakabaki loko, saa hiyo niko global. Iga ufe tule ubwabwa, I'm not your role model. Habari zangu usambaa faster zaidi ya cancer. Papa, I'm not your role model. Nikikuchana ujue you come from bogus. Papa, I'm not your role model. Cool Unju James Vinu Nuki Dandu. Papa, I'm not your role model. Habari zangu usambaa faster zaidi ya cancer. Papa, I'm not your role model. Nikikuchana ujue you come from bogus. Papa, I'm not your role model. Cool Unju James Vinu Nuki Dandu. Papa, I'm not your role model. Not your role model.